uchaba makwala yesaba yakalindaba tindiselu chaba makwala yesaba yakalindaba tindiselu chaba makwala yesaba yakalindaba Tindiselu chaba makwala yesaba.
Tholo uti hey, inangihambile. Tholo uti hey, inangifundile. Okubike ngilandela, okuhle ngibaleka. Okubike ngilandela, okuhle ngibaleka. Tholo uti hey, inangihambile. Tholo uthi hey, mina ngifundile. Okubike ngilandela, okuhle ngibaleka. Okubike ngilandela, okuhle ngibaleka.
Okubike ngilandela, okuhle ngibaleka.